elimu. Do you want that? Nikoni, that's the flow, but do you want that? Mm. So we are here.
Are you even
show...
happy about it?
Exactly.
Are you even proud about it?
Exactly, exactly. Lakini ukiangalia, kwa mfano kama kwenye Biblia, unaona mifano kibao ambayo Mungu alionyesha going against the flow. Mfano tu kuzaliwa kwa Isaka kwenye, amezaliwa, Sara ameshakuwa Kiswahili, ile tema inaita ajuza. Ameshakuwa ajuza Sara. Amempata Isaka. Hiyo ni kwenda against the flow.
Yeah.
By which means, tunaona kwamba things are possible kwenda against the flow. Lakini pia...
Hi everyone!
Hello, hello! Welcome to Sikiyo Podcast.
This is a platform that allows you to be heard and for you to be an ear to others in every aspect of life. Welcome on board and let's do this!
Hello, hello, good people!
How do you do?
So happy new month!
Oh yeah, November! November to remember!
Yeah,
I'm even more excited,
guys.
So how did he treat you?
Mm-hmm.
How was the blessings?
I know. I think somebody is trying to say October, but let me tell you something. Blessings came in disguise at the time. So
yeah.
blessings.
Oh yeah. So happy new month. Happy November. Yeah. November.
Yeah.
So make sure by November inaisha you have something to remember.
Oh yeah.
Yani be determined.
Yeah.
Channel like. Okay.
Yes, please.
Kama miezi mingine imepita with not something to remember and not just something good.
Yes, not something bad. Yes, because we need to get something negative.
Yeah. So kama kawaida yetu kila mwezi tunakuwa na theme ya mwezi and guess what guys? We just from being blessed.
Mm-hmm.
Na kuna wengine tumebishana na baraka zetu. Probably tutakuwa tubarikiwa like na mabaraka 20 huko. Kana tumeambulia 3.
Oh yeah.
Au bit, au moja. Au mwingine inawezekana amepata hizo zote 20 ambazo walikuwa wamekusudiwa kuzipata.
Mm-hmm.
So this month we are like So what is it? We are going harder. So the theme of this month is faith to receive.
Wow.
Mm-hmm.
Wow.
Na imetoka wapi? Ni kwa sababu kuna mafundisho mkosi mkosi tukisikiliza here and there na nini, lakini moja ya my takeaway ni kwamba watu wengi sana tuna imani ya kuombea.
Mm-hmm.
Yani we have faith in praying for things.
Mm-hmm.
Faith in, okay, like I'm sick, so Lord, heal me, Lord, na nini. Lakini at the subconsciously you're like, hapa najua ni malaria yangu lazima nilaze wiki mbili.
Mm-hmm.
As much as nimeomba kupona, ila wiki mbili I should be down. Wiki ya 3 ndo naanza kujitafuta tafuta. Mimi najua my stake ikija lazima niume ni gari gari.
Ila
nimeomba for healing, lakini
God deliver me in that area.
So in this month we are going harder. Like as much as bado tunahitaji imani ya kuendelea kuombea vitu.
Kwa
sababu mna mwingine hata tunapata wakati mgumu praying about something.
Yeah.
Yeah, kwa sababu tofauti.
Mm.
Kwa tunaenda kumwambia Mungu as much as tunaombea imani ya kuombea au tuna imani ya kuombea au tunahitaji imani zaidi kwenye kuombea.
Mm.
We want to receive faith in receiving. Kwamba tuamini tunapoomba tutapokea.
Mm.
Na sio tu kupokea, tutapokea kwa wakati. Kwa sababu that's the point ya kupokea kitu kwa wakati ambao sio wakati wake.
There's no point.
There's no point. Oh, delay is not our portion.
Yeah, amen.
Tutapokea vitu vyetu, baraka zetu na kila kitu chetu kwa wakati.
Amen.
So this month, whatever that utakacho kiombea, utakacho jisikia kuombea, hivyo mjisikia, you'll be led, you'll be vile. Make sure. Hauachi mpaka unaona kabisa imani yako ya kupokea. It is strong enough for you to say, okay, I've prayed about this. Call faith to receive.
Amen.
Even though, kipimio cha kuomba kwangu. Yani kwamba, now I can... little bit chill and wait for me to receive because sababu I have enough faith
to receive what I'm praying for.
Particularly is if it's that relationship, if it's that baby, if it's that marriage, if it's that job, kama ni shule, ni mitihani, matokeo, ni uponyaji, new family. We are having a lot of things. Kila mtu ana mambo yake ambayo anamtamani Mungu aingilie kati, anaombea na kufanya nini. One thing about it ni kwamba ifike point tuchoke kuombea tu kama formula. Tuchoke kusema like, okay, God, I'm coming before you. Amen. tuwe like we mean it na tuwe tayari kupokea kwamba hatutulinda na tutaona the next day na sasa tu kuiona kizembe tutaiona tukiwa tayari ku conquer that day na kuiona victorious and all that. So this November we're going to remember God's goodness, tunaenda ku remember baraka ambazo tunaenda kuziona vividly. Kwa sababu gani? Kwa sababu mioyo yetu iko tayari kupokea.
Amen. Thank
so, yeah.
Wow, what a wonderful experience. Amen, amen. Wow. Amen. Now, before I say this, guys, thank you so much for subscribing. Thank you so much for sharing our content. Thank you so much for encouraging us. Mungu awabariki sana. We really don't take it for granted. We thank you and we love you. Zaidi sana, mimi hapa ni Belinda. You can call me Benedict Belifard. And
I'm Gift. You can call me Gigi.
Yeah. So speaking of Gigi and Belinda Belifard and the theme of November and you, Zikia Podcast Tribe. Well, we only have one thing to go before 2024 finishes. So I'm so excited.
For 2024.
Thank you for giving us all the things every month.
Thank you, Holy Spirit.
Wow, glory to God. Wow. Yeah. So this is
it
wonderful.
It's different saying November and December and then saying we are about to enter 2025.
Yeah,
it's totally different.
Yeah.
So, God has been so good, guys.
Indeed, indeed. And speaking of that, kama ambavyo tumekuwa tukitoka, tumetoka from January, now this is November, to remember in a positive way. Please, hold on to that. I wanted to tell you something, and the tribe, nitaka kuambia kitu. I remember...
You're looking good.
Oh, thank
you. I'm loving your shirt.
Thank you. Well, should I say...
Do another next time. Pretend. Come on, I'm going to another baby, guys. Please.
You look good, by the way. Guys, let me tell you something. I made this shirt. I'll get time and then I'll make a shirt for you.
Yeah, sure, guys.
Yeah.
I don't only have a co-host, a friend, a sister, a last board. Nicola designed up here.
Oh, yeah, my God. Blush make...
So, Mvumilia too.
Blush.
Things are becoming more.
Anyways, thank you so much, my love. So, nisha kutana hii meme. Unajua kunele inauliza bada, hey, how is your life going? Mchanajibu, I'm going with the flow. Hapo anaonyesha hiyo flow yenyewe. Anaonyesha ni kama mbonde na mimi. Yaani sio kama unajua mtu akiongelea flow ile a river is flowing, inaenda down the stream. Unajua ile smoothly kitonga. Sio flow hiyo, my friend. Hiyo flow yenyewe. Yaani
kabla umebamiza.
Kadara. Unaweka unageuza shapu yako kama sasa kwa sababu shapu kirebu posha rudisha. Ndio flow yenyewe.
Mimi kama mtenda na kambia nime I'm going through a breakup and I'm okay, just make time and heal. And I heal sangapi
kuna moja
hajatoka tukiwa breakup
kampa kampa tena yani bakbandika bakbandua
yani,
hatupoi
life hii mpi nafasi ya kuhili.
Anyways, so guys, so today we're going to talk about your point, you're going na flow in every area. Unaweza kutani kazini ni lakini sasa hapa tuongelee kwenye ile individual life. Na kwa mfano nitolee mfano mimi hapa labda ninatamani sana niki so this is kind of really personal. Anyways, so
very personal.
Very personal.
I'm waiting for.
Very personal, of course. Anyways, but it is very personal. So let me give you that personal example. Okay, so kawaida ya wanawake ambao wamesha pita ile maturity level, they go on their menstrual cycle every month. So kuna kwa na different experiences. So kuna wale ambao kama wenzangu mimi unajikuta kwamba you don't have a smooth
cycle.
Unajikuta mara sijui pain, yani like excruciating pain, yani hivyo. So ni kama every month I am wanahitaji yani natarajia anticipating I'm anticipating hiyo kitu kwamba right, there will be a time I'll go through some tanda pale, my painkillers and everything. Hivyo. Sasa na yenye sasa zingine. Kwa hivyo unaona mzunguko hivyo. Lakini sasa zingine mambo yamebadilika, mzunguko ambacho uko barabarani uko katikati ya watu, maana mpaka miguu inaishiwa nguvu. Hivi mimi jasho miguu inaishiwa nguvu, najiza hapa nitaweza kuinuka kufika pale? Anyways, back to my point, nataka kusema kwamba so going sasa, labda nikiuza how is life point ambayo naweza kwamba labda I'm going with the flow, flow nye ndo hiyo, lakini sio kwamba I love that flow kwa sababu it's I don't love the pain. Yani if it is, yani if I am to choose, and of course I am to choose, if I am to choose ni kwamba I want, kwa nini sio smooth mimi mpaka one of like mtu yani like elders on shaka like why are you girls going through that, like we never used to go through that right over there. So if it is possible not to go through that pain every month, why should I? I don't like the pain, but yet kila mwezi nitajiandaa na bekeza naenda na flow mela vile. Yeah, so ndo nikaa naanza kama like there are so many things ambazo we are embracing them but we really don't love them.
Yeah.
We don't like them, we don't want them, yani ha, why
when me I wonder why.
So there are so many examples. Yeah
hapo umenikumbusha kuna post nilikutana nayo ya mtu akaa na share kama like a testimony kwamba anamshukuru Mungu kwamba kwanza ni kama alipata that revelation kwamba mwisho wa siku you can create you can create vitu ambavyo unataka vitokee ama visitokee. Kwa ni swala pia la imani zaidi, tunaongelea upande huo. Yeye anasema even way before she started trying for a baby and all that, like becoming pregnant, like lakini alikuwa anajua the stories behind pregnancy kwamba like hivyo kuna kuharibika ngozi, your body changes na nini, of course ni mabadiliko mengine ambayo ni huona kulichonao, yeah, like hormonal changes na kila kitu wehe. Yeah, kuna zile impigmentation, unakuta mtu anakuwa mweupe usoni, mtu anakuwa mweusi ya uso,
mimi nishakuwa hiyo mtu,
all that ambo it's considered to be normal
but that's you what, don't like them,
yeah, like no poor kubwa kubwa na make announcement before you make the announcement yourself. Yeah.
Like I'm here.
Yeah.
You see me? Do you see me?
Watu wako tu wanakuangalia na kusubiri. So when are you telling us? We already know when are you telling us. Na ukiambia they act surprised, but they're not surprised, my friend. Kuna mtu alisha announce way before you decided to announce.
Before you say anything.
Kwa nasema ya, kini akawa me make up her mind. Kama like, okay, this is what continued to be normal. But mimi, I won't want this for myself. Kwa nasema ya, akawa very specific to like bring evil. Kwamba hatu take 1-3. So when she became pregnant, she akawa more any, let's say more aggressive on praying about them. Kama like akala ameshare list ya vitu alikuwa anaviombea. It sounds
almost impossible.
So too impossible.
Ridiculous.
It sounds crazy.
Delulu. You're being very delusional. Mtu
akikataa zake. No big nose.
Ambao unaona like almost 99% of pregnant women have got.
My friend, who do you think you are?
Who do you think you are?
Do you think you're a god? Yaani hiyo list yetu kiangalia. Kama angekuwa hashare as a testimony, ungemcheka kwanza.
Relax.
Kuna vitu vingi vya kuombea, my
friend.
Kuna mahitaji muhimu sana. Is that even important? People are praying for the safety of their babies.
Yet you are praying for this.
For
this is only normal.
It's not a big deal to you.
I suppose that it's something normal for a pregnant person.
My friend, you will tell her this, choose a healthy baby or a big nose. Then you would put her kwenye madikio na mbukada, kwenye spukutia like, beauty, beautiful life. You are beautiful some other time. Kwa smell like evil, like her postpartum body na nini nina like, yani her prayer list, I wish ningeza kwa nini screenshot evil. Lakini if some reason screenshot, siku share, wala siku
you are sharing today, don't
worry. Yeah, I'm sharing right now. Lakini anasema, anashare the testimony kwa sababu, that's how her pregnancy was.
Wow.
Anasema, if not for the time, you would not know that she's pregnant. Yeah, so you would not know. She
like
maintained her beauty, she maintained like everything. She even aliombea di ile like process ya kujifungua, and I think everything turned out exactly the way
she prayed,
the way she believed, the way alivyokuwa na prophesy every single day, kama this is my portion, this is not my portion, this is my portion, this is not my portion. And I was like, where? these things exist, these things are possible. Yeah, because sometimes I'm going to be like, hey, the money, you know, I would wish when my time comes, so you need to learn to three. Like, subconsciously, you are anticipating, like,
now, you're not a circus.
Now, you're not a guilty classic. How is it? It happened, Lini. You know, lakini mwisho siku mimi that thing.
Wow.
Yani kuna level of her faith ambayo ameshow by ambayo I'm like, come on, this girl can be aggressive on this. Kitu ambacho kinaonekana very normal, ambacho probably hata angenifuata mimi ningewaambia,
my friends,
you've got time. You've got time and energy. Maana praying pia sio kazi nyepesi.
Na kuamini pia.
Like my friend,
just believe for
now. You are trying God too much. Now you're not even being the last, you are being what? Yeah, some they're created differently. So, like, the fact kuona kwamba she prayed about, she believed, and then that's what she received. She expressed that. Now, I'm like, kumbe we put a limitation so much on nini ambacho tunaweza tukakipokea. Sisi wenyewe yani ndio tuko pale ku yani sisi ndio tunasema A lakini tunaamini B na mwisho wa siku tunapokea B. Sababu nasa yeye anatuambiaje uzima na mauti ipo kwenye
kinywa,
kwenye chako. Ehe, lakini sisi tuna kiko bize kutamka. Najua tu sitotoboa. Najua tu like okay, fine. Then system
na sio kwamba
unaoko hivyo mwisho siku utapokea what you deserve.
Yeah, na sio kwamba you want it, yani kwamba kama
you don't want it and you don't like it.
Yeah, you don't want it and you don't like it. Mimi kwa kweli binafsi kama ambavyo I also share that example. Na kama ambavyo tunaendelea kujifunza daily, that's why we are even sharing these episodes na podcast kama hivi kwa sababu pia ni reminder kwetu sisi. Kwamba nimekuja kujifunza wanavyosema nimesoma, nilikuwa nasoma kitabu hiki bado sikimaliza, actually I don't think I'm going to finish it. What I mean kwamba I'll keep reading it. Ile cha Think and Grow Rich cha Napoleon. Sasa one of the things kwenye one of the first chapters, street chapter 2, chapter 3, anaongelea anasema kwamba life gives you what you ask for it. Yani sasa pale ile wenyewe wanaongelea kwenye finances, kwa mfano you ask life for $1 million, let's say life will give you that, even if you want $5 million. Yani life will give you what you ask for. Lakini sasa sisi tuko trained ama trained, lakini tumekulia kwenye ile mazingira kwenda na flow kwamba this is how things are. Kumbe life requires me to ask. Sasa hapa ninavyosema life naongelea kwa sababu kama wale nimetolea mfano hapa, I'm talking about kwa Mungu. Mungu anasema kwamba anachupa desires of our hearts. Sasa what do I desire? I desire a menstruation period ambayo iko free of pain. But did I ask for that? Ama ni vile tu kwamba kwa sababu nimeshaambia tena, let me, jamani nyinyi, going with the flow, it's not even something ambayo ni kizuri. Mimi kinachonitesaga se imaginations ni mbaya sana, I need to start reprogramming my imaginations. Kwenye baadhi si nimesoma zile penzi zinasababisha na nini? Contraction.
Wewe mwenyewe unajijustify.
My friend, like contractions, kuna contractions zinazotokea ambazo zina push ile egg itoke. Sasa zile contractions ndo zinatengeneza ile pain. Kwa my friend, ikishafika hiyo moment, naanza kuzoea contraction hizi hapa. Hizi. Contraction. But do I want those contractions to bring me pain? No, I don't want, like,
for that pain. But you experience it.
No.
I see experience. I know, man, I come back in the inquiry.
In the truck. Oh my God.
Okay.
So, kitu ambacho tunataka kusema hapa ni kwamba most of us, including myself, I don't know about Gigi, I'm glad yeye ameanza kujifunza hayo mambo, but we normally go with the flow and we think we should go with the flow, lakini hizo flows zenyewe ambazo tunaenda nazo kwenye maisha huwa hatuzipendi. Kwa mfano, mtu anaenda na flow kwenye maisha, tuangalie zile simple basic things za kila siku. Mtu anaenda kwenye flow kwenye maisha kwamba hakuna mahusiano ya uaminifu. Do you want that? You don't want that? Create something that you want. Kwanzia kwenye kuongea, kwenye kuamini, kwenye kuombea. I love that you mtu ameombea na akaamini na akareceive. Mimi I've learned yani kweli maombi yana nguvu sana. Haya, unakuja labda kwamba flow labda ya familia yenu. Kama uko kweli unaonyesha watu wa wasomaji wakafika level fulani ya elimu. Do you want that? Ni kweli that's the flow, but do you want that? So we are here.
I'm even happy about it.
Exactly.
I'm even proud about it.
Exactly, exactly. Lakini ukiangalia kwa mfano kama kwenye Biblia, unaona mifano kibao ambayo Mungu alionyesha going against the flow. Mfano tu kuzaliwa kwa Isaka mwenyewe. Amezaliwa Sara ameshakuwa Kiswahili ile tena inaita ajuza. Ameshakuwa ajuza Sara. Amempata Isaka. Hiyo ni kwenda against the flow. Yeah. By which means tunaona kwamba things are possible kwenda against the flow. Lakini pia ukiangalia bahari kupasuka.
Yo, who does that?
Na fimbo tu cha. Cha, nye, kuna mambo ukiongelea unaona kama maisha. Cha, fimbo tu hapo. Bahari imepasuka. Haya, tuachie mbali hiyo. Naomba nikwambie flow nyingine. Daniel anatafsiri ndoto ambayo mwenyewe aliota kasahau.
Haikumbuki. Anataka aambiwe ndoto aliota
na maana.
Na maana yake.
Who does that? Kuna movie niliona nikasema isiye kweli sisi wanadamu, inaitwa Inception. Ile movie inaonyesha kwamba yani mtu anaingia, kuna watu ambao wana ability ya kuingia kwenye ulimwengu wa ndoto wa mtu mwingine afu na kubadilisha vitu. It's a movie. Yani just a movie, tena imetoa muda mrefu sana. Lakini ukiangalia mwingine kagaa movie utaona, you know, yani but wanafanya vitu ambavyo ukiangalia kwa mfano kama Daniel, of course wale kuongelea au kuonyesha kwenye upendo wa nguvu za Mungu walikuwa wanaonyesha tu mambo yao huko, lakini yani kwamba unaona kabisa hii ni God given idea, hata kama
wanataka yeah, ni kitu ambacho kinafanyika.
Ni kitu ambacho kinafanyika. Yes. Kwa hiyo I want to say ni kwamba we are here kwenye this episode kukuuliza kwamba whatever flow that you are going with, iwe ni flow ya sijui namna you believe, namna you walk, namna you live, na hata sisi wenyewe pia this we are talking to ourselves, whatever flow you've chosen to agree with, flow yote ile ambayo umekubaliana nayo unaipenda au umekubaliana ukiamini kwamba there's no way out. Mimi I just want to tell you, kutokana na hiyo example ambayo umetupa Gigi ya huyo mtu, jamani, there is a way out.
Yeah.
Is a way out.
Yeah. Mfano hapo ulikuwa unaongelea kwenye ndoto. Mtu anaanza kusema ni mimi nikiota tu ndoto mbaya, lazima hicho kitu kitokee. Ndoto nzuri haitokei. Mimi nataka kusema, I want to challenge you. Hebu anza kuatamia ndoto nzuri. Yaani ukiota ndoto nzuri, shikilia hilo wingu mpaka hicho kitu afu uone kama hakitotokea. Kwa sababu it's very possible kwamba when unavyoonyeshwa kitu kizuri ambacho kina elekea kutokea. Kuna watu wanaingia na nguvu zao, wana twist mambo. Ndio unasema, yani mimi bwana naonyesha kitu kitu vibaya. Na pia atamia hizo ndoto mbaya. Kama like I'm standing against 1-3. Na tuone kama havitotokea. Ndio maana unakuta haya, kuna sisi wa aina nyingine ya waamini ambao tunaamini kwenye mambo ya ndoto. Tunaamini kwamba some dreams are not just dreams. Ni ujumbe unakuwepo. Na tukiota ndoto mbaya ni tunashikilia wingu, tunakemea. Na hisi wewe una kipata cha moto. Tukiona ndoto nzuri tunavyo relax.
It is so dead.
I was saying
exactly.
Not saying it is not sorted, lakini you have a part to play. Na ndio maana you have been shown that. But I'm like, my friend, there is this place ambayo you are supposed to reach. Yani this is your portion. So you decide either you receive it
or
then especially either you receive it now or all the time. Or utazunguka mpaka kile kutokea, you don't even remember.
You don't remember kwanza umesha sota, maybe it was supposed to happen 5 years ago.
Umepauka.
Yani it was supposed to happen, unakuta
unapauka ukijikuna unatoa unga.
Unakuta that it was supposed to happen 5 years ago, ambapo the moment it was to happen ilikuwa iwe ndo yani ndo kawaida yako ya muda huu. Lakini kwa sababu imechelewa, wajikuta imekuja ni package kama muujiza. Yani you get the difference, ni kwamba kuna vitu ambavyo actually sio muujiza. Yani they're supposed to be part of our life. Yani sisi na sisi, yani ninachotaka kusema kwamba kuna vitu ambavyo yani hiyo flow ambayo tunaongelea, yani kuna vitu ambavyo inabidi viwe flow yetu. Lakini tumejikuta kwamba tunaenda na flow zingine kiasi cha kwamba flow yetu inaonekana ni muujiza.
Yani it's almost impossible.
Kuelezea
namna so when it happens ni muujiza hiyo kitu kuweza kutokea.
Kuna kwenye I think sio kwenye John, kwenye Yohana sijui, lakini kwenye hivi vitabu vya Injili. I think ni kwenye John nadhani, sikumbuki sahihi. Lakini anasema kwamba Yesu alivyoenda yani kwenye jamii ya kwao kule, hadi ndio kunasema akasema kwamba nabii apate heshima isipokuwa kwao. Amini apate heshima kwani kama akubaliki kwao. Lakini anasema hivi, the scripture says kwa sababu ya kutokuamini kwao hakufanya muujiza wowote. Lakini hapo hapo kwamba hakufanya muujiza wowote, ukisoma mistari chini yake inasema kwamba hivi aliponya tu watu. Anasema hivi kwa sababu ya kutokuamini kwao hakufanya muujiza wowote, lakini kile mistari mbele inasema tu just shock something me. Normal that he did, yani aliponya tu watu akaendelea zake na maisha. Kwa hiyo kuponya watu, my friend, in the Bible, kwenye hiyo injili, it's not counted as
muujiza.
It's not, my friend, it's not. Yani I'll get that tena ni kwenye Yohana, because I've been reading John
just there as usual.
My friend, business as usual. Hasa ndio hivyo kwamba narudi kwenye point kwamba kuna vitu ambavyo ni tunataka hiyo flow yetu, lakini kwa sababu tuko kwenye flow za maisha mfumo mwingine, tunaanza kuviona hivyo vitu ni kama muujiza.
Alafu hivyo ambavyo havikuwa fungu letu sasa, do they have become our norm and our portion. Na tupo like tunavi embrace.
Kwa mbani leo hii hapa, mtu kuoa na yani kuingia kwenye ndoa akiwa hajakutana na mtu kimwili inaonekana ni muujiza.
Tena ni uongo.
Uongo ambao like wewe kwamba yani ni muujiza kama vile
unataka kuacha.
Kumbe it is yani there kuna flow, kuna flow. Kwa mwisho wa siku ndio swali tunarudi pale ambapo tunajiuliza sisi hapa wote leo. What flow are you flowing with? Na hiyo flow au flow nayo unaipenda? Kama uipendi, there is a way out. Kuna kuombea, kuna kucreate, kuna namna utaamini, utatamkia, utafanya nini, haijalishi flow inasemaje. And we're not saying it's easy.
Yani Mungu amefanya creation ionekane ni kitu chepesi sana, and yet kigumu sana. Like you just speak. Then you believe, then it happens. And now, sisi kuna vitu tukiviongea, you sound like you're bragging. You want to sound like you're out of this space. Any mazingira yamefanya kuna some things you can't just talk about them. You can't just say, come like, okay, I'm saving myself until marriage. And maybe you're in your 30s. Your 30s ni mbali, my friend. You're in your 20s. People will be like,
wewe, unamdanganya nani?
Mtashiri ukuigio sitaji mbule jida ya mwana Mungu wapi.
Unyelitaja. Au, mtu anafanya kazi labda biashara alafu unasema genuinely kabisa unalipa kodi zako, ulipi rushwa, ujafanya ndoma, mtu ana like kuna kivideo fulani hivi, ni kimimi kinatengeneza kesi, sio amekitoa kwa YouTube ya nini, watu wa kaka hivi wana kama ameshika simafu moja na hicho zake, oh I can't say this, wamekusanyika pale wanaangalia afu wanaonyesha hicho kichekesho, then wanacheka yani wanakuwa scattered kwa kicheko kwamba kile chofa. Sasa ndio kama mtu sana like huyu analipa kodi zake kwa uaminifu kwa biashara, yani kwa biashara yake anatengeneza Mungu, oh I can't take a look at this, wanakuangalia kutoka pale, yani ni kile kichoko cha kwamba namdanganya nani, my friend. Kumbe flow ambayo yani jamani Mungu atusaidie.
Yani Mungu atusaidie kwamba we are living the toughest times, kwa sababu just creation starts with us speaking. Like even speaking about some things does become hard.
Yeah,
and it needs courageous. Uwe courageous. Inakuhitaji uwe intentional. Inahitaji mnafikiri hata ujikane mwenyewe.
Kwanza uwe tofauti au ujikane mwenyewe.
Yeah, like you might sound
insane, you might sound mshamba, you might sound unajisikia. Not bad, unajisikia, you are self-righteous.
Like, unajua wewe, ni nani ambaye ulizwe? Mwono, kila bali za, yani uchumi bwana, I feel like, Make a quill, I'm fine. Just saying you are fine.
It's an abomination. Hey, that's very diabolical. Why would you say that?
Yani you have money, in right?
In other words, in other words, kwenye flow, yani ni kwamba, kulalamika ndo flow, usipolalamika.
You are not our fellow.
Like, who are you?
Your
flow requires you kulalamika.
Yeah. Wakati that's Mungu, the system.
Mungu hapendi malalamishi. Wala Waisraeli walishindwa kuingia Kanani kwa sababu ya kulalamika kwao na kwa kutokuamini kwao, yani hivyo. Kwa mwisho wa siku episode ambayo tulifanya na Dadori akasema Jimone anasema hivi Mungu alivyoona wanaitwa wanalalamika akasema okay, trip canceled. Trip ya kwenda Kanani canceled. Why? Kwa sababu mnalalamika, kwa sababu mlikuwa kuna reflect no faith. Kwa yani kuna ile flow kwamba jamani, oh my God, ila going with the flow is not even something nice.
No, it's not.
Kwa sababu hizo flow zenye ni mbaya.
Ni mbaya, of course.
We don't even want the results of the flow.
But yet, still.
We are going with the flow.
Yeah.
So guys, that's right. You're looking at us right now. You're watching, you're listening. What flow are you going with? Na hiyo flow unaipenda?
Na ni kitu ambacho unachokitaka kweli? And if not, what are you doing about it?
Yeah.
Yeah, what are you doing about it? Mimi, I just want to decide kwa kweli for myself. Nataka tu nichague fungu ambayo kwa sasa hivi inaonekana ni fungu gumu zaidi. Kama sound, I don't know. Kama man, is
no, yani don't worry about what is
in the times ambazo we can even share ile unajua ile share God, yani kuambia watu uzuri wa Mungu
ya
without thinking twice, without hesitating,
yes,
without just saying like I'm blessed.
But you know what? You know what? Kuna pastor, I think ni Pastor Fred Msungu, nadhani sijui. Kuna point she kuongelea ambayo mimi binafsi ikani amsha kitu ndani. Yes. Kuna conference ambayo ilifanyika neno la Mungu, and then he was one of the preachers ambao alikuwa anafundisha. Sasa host ama mbeba maono wa conference ambaye ni Pastor Isaac Malonga, day one kuna vitu aliongea kwenye ile kutoa introduction na vipi sio nini hivyo, akaja kuongelea mambo ya spiritual fathers na vitu kama vile, lakini wakati anaongelea mambo ya spiritual fathers Pastor Isaac Malonga akasema, akaanza kuexplain kwamba like kwa sababu kumekuwa na debate nyingi kuhusiana na sijui mara baba kesho nini hivyo, alipokuja kusimama Pastor Fred Msungu kuna kitu aliongea akasema kwamba yani wakati Pastor Isaac anaongea ana explain the whole essence ya ile baba akiwa na nini ndani yake, Pastor Fred anasema aliumia sana kwa sababu ni something ambayo yani hata kimungu, yani kibiblia ipo. Ukiangalia mfano kama Paulo alivyokuwa na address Timotheo au ana address labda certain church, anasema vitoto vyangu ninaonea utungu, yani vitu kama hivyo, kwamba ukiangalia ni kuna so much backup kwenye mambo vile ya baba kiroho na vitu kama hivyo. Kwa akasema kwamba ni yani it is a very sad thing kwamba inafika point kama ulivyosema, yani kuongelea ukuu wa Mungu, we need to explain ourselves like why, yani like ukuu wa Mungu ni ukuu wa Mungu, you know.
And I think kuna so many portions ambazo tumezikosa kwa sababu tu hatujaweza kumpa Mungu utukufu wake publicly. Yani kuna vitu we can say tukiwa wenyewe in our secret places.
When it is just you and God, or you and the people of the same language mnaongea. Yaani unajua kuna ile kwamba I can talk to Gigi, we can talk because we speak the same language. Kuna this podcast nilisikiza just one episode. Huyo mtu akasema ni podcaster. Ni ndugu yake Priscilla Shari, the preacher na movie actor. Akanasema kwamba alikuwa ana celebrate 10 years za podcast yake. 10 years. 10 years. She started in 2014. Na hiyo episode ilikuwa ni episode ya 500. Okay. Yeah. Kwa she's celebrating her 500th episode kwa muda wa miaka 10. Yes. Kwanza first of all, I was like, ooh, wow. Thank Lord, I pray for longevity of a secure podcast.
Amen.
In Jesus' name, amen. Na vitu kama hivyo. Sasa akasema kwamba, yeye, kuna ile kwamba it is very comfortable kuongea na watu ambao mnaongea lugha moja. Especially kwenye mambo ya imani. Mimi it's very easy. Kuna vitu nitakwambia jiji, because I know you'd understand. Lakini najua the same thing. Siwezi kuongea na mtu mwingine because inajua vile. Kwa kusema hiyo inakuwa natufanya kwamba tunakopo ni wepesi sana kuhang out na watu ambao tunaongea lugha moja tu. But what good does it do kama we don't go out there and share that light? And kwamba light, wherever you are light, I am light, we are salt and salt, to make up ourselves. Jamani, there is food out there, it doesn't have salt. We set to make up to our
back. Kushindana.
Exactly.
Salt.
Exactly. I'll make up our light. So what food are you seasoning today? Exactly. What food are you seasoning today? Man, you're salt and salt. Like, go out there, season. Kwa hiyo, akasema kwamba, tumekuwa ni kwamba, like, believers, tumekuwa tuna, it is not a bad thing. Kwa sababu, ku hang out na watu ambao, you speak the same language, you build each other, iron sharpens iron, kitu kizuri. But, that should not hinder us from going out there and shine the light. Kama ambavyo mwalimu akasema, jisikati hapa, ametoka kusema, msimani wapendwa wengi. Tunajua we are the light of the world. Ni nuru. Ila sisi hao tunapenda kukaa kwenye nuru, yani nuru kazi yake ni kwenda kwenye giza. Lakini tunapenda kukaa kwenye nuru, yani nuru mnakaa namba 3. Nuru. So kwa mzee ambaye lakini hiyo nuru kazi yake kumulika gizani.
Kule gizani nani
anaenda kuachia nuru?
Wewe. Okay.
Yeah.
So Mungu atusaidie kwamba tukaweze ku take charge of ourselves, kurudi tena kwenye creation. Kama Mungu ametumba sifa mfano wake, na maana kuna so many things kama kitu alivyosema kwamba tutafanya vitu vikubwa zaidi yake alivyoweza kuvifanya yako. Inawezekana na siamini kwenye kumwamrisha mtu atembee juu ya maji, lakini that does not mean kwamba kuna kitu kingine naweza nisikilize, yani nikashindwa kufanya something else. It can be something as small as every single day just speaking life into my life. Just speaking blessings into my life. Just declaring good things. And then mungina ata, una extend, you speak into somebody else's life, mpaka we like, hey, there's something about you. Not to give you glory, but wish you sikuweza kumulishe Mungu utukufu. Yani kama like, ajue kabisa, niki hang out na baby. I don't remain the same.
Speech ya Jim Rohn alikuwa anaongelea 10 areas ambazo mtu uhakikisha una work on kwa ajili ya kufanya your life iwe better. Sito vikumbuka vyote, but the first thing alisema ni attitude. Akasema ni make sure daily you are improving your attitude. Na akasema attitude sio how you feel. Sio how you feel about others. Attitude ni how you see life, how you handle situation, how you handle people, all that ni attitude. Kwa hiyo ukiwa improve your attitude daily, it means utakopa una improve how you handle people, how you see life, how you see situations. Ndio ile kama kuna blessings zingine za kuja in disguise. Kama your attitude is not in the right place, utaona tu misery wakati kuna blessings, kuna nini. Kwa akasema one of the things, sasa nitaka kuongea hapa, akatolea mfano akasema hivi, wewe na nini, akasema hivi, have you ever heard of a person ambaye ana bad attitude ama negative attitude? Na hapa tuongele ile kwamba like mtu tu ana shout over, ndio ile kwamba akasema kwamba kuna watu ambao ukikaa nao wanakufanya unaanza kuona the positive side of life. Akasema watu, you'd always want to hang out with them. Na akasema watu, life is always going to be successful for them. Lakini kuna wale watu ambao ukikaa nao unatoka Mungu wangu, your heart is heavy, you're like, this we're doomed. Yaani ukitoka, oh my God, we are doomed. Akasema, people don't like to hang out with such people. Na kisa such people, it's very difficult for them to succeed.
Yeah.
Oh, I don't get a bit mbalimbali. Of course, it's communication, time management, vitu kibao. Lakini nikani nukumuka kwa hapo kuongezea. Akasema kwamba, yani make it an a decision kwamba daily you're going to be working on your attitude. Akasema kwa mfano, unaweza kama kwamba leo, I'm going to just be grateful. Yani attitude yako ni kushukuru tu, kwa ina maana utatumia nguvu zako zote kuwa na shukrani hata kama siku ni mbaya. You just find something to be grateful for. Au labda ukamwa leo, I'm just going to be labda understanding. Kwamba this person labda ana evil. Yani hivyo kuna sani all those, yani sani nani something ambayo you go with it. You don't get to a point of smart. Okay, now my attitude is right. Let's do this life. No. Ni kitu ambacho unafanya
endelevu.
Yeah, na unaamua. Akasema it doesn't happen tu. Yaani it doesn't happen. Akasema even successful people, sio kwamba it just happened kwamba they're successful. You do the work. One of it, no hivyo. Nitali taja like different areas, but one of them that akataja attitude. Make sure every day you're working on your attitude.
Lord help me.
Amen.
Lord help us.
Amen.
Yeah. Guys, I hope kuna kitu utakuwa umepata. Mimi binafsi niko na assignment.
Yeah,
niko na assignments za kutosha, lakini yani uzuri wa assignments ni kama ni assignments ambazo zinaendelea kunifanya niwe bora.
It's
for my own good.
Yeah.
Kwa hiyo, kama wewe umeondoka hujapata assignment, kuna mawili. Pole kama you have wasted your time watching and listening. Kuna ongera, probably you are already there, so huhitaji umwaiki, unaendelea tu ulipoishia. Yeah, kuna watu
wameshafika tayari.
No, anaendelea tu ulipoishia.
Ah, anaendelea tu ulipoishia. Haitaji assignment to teach, like there's nothing. Wow. Please put in the comments, how does that feel?
And how new is
how did you get there? Yes. How did you get there?
Katika yote jamani, tuhakikishe kwamba na Mungu atusaidie kwamba maisha yetu yawe, yani yawe, sitaki kutumia neno muujiza, okay, yawe ushuhuda, let's say yawe ushuhuda kwamba okay, vitu vizuri vipo na viko kwa ajili ya watu wa Mungu.
Yeah,
yeah. Na au watu wa Mungu wenyewe ni wewe na mimi. Yeah, so yeah, mimi binafsi niko tu, niko loaded na assignments.
Me too.
You too.
Yeah.
So tuwaje,
tukaanze assignment.
So guys, tusipoteze muda, wewe tukaanze kusogea kazi, assignments zetu.
Yep.
Ili kwa wakati ulio sahihi, wakati ulio amriwa, tuje tuwete mrejesho ambao tumefikia wapi.
Au unapenda na flow tu kwa matokeo, kwa wakati unaweza kubishana na kazi. Lakini wewe kubishana matokeo. Hey. Mtaweza kubishana hapo kwa kazi. Hujafanya, hujafanya. My friend, matokeo yakija atamua ufanye au hujafanya.
Mwaka sasa Mungu akuweke sasa.
Ulifanya au hujafanya? Matokeo atatuambia.
Yeah guys, so asante sana kwa kutusikiliza, asante kwa kuangalia, asante kwa ku like, asante kwa ku comment, asante kwa ku subscribe. Nikiamini kwamba mu subscribe. Na kama bado, please do so. So until next time, my name is Gift. You can just call me Gigi.
And I'm Belinda. You can call me Belinda Belipa.
Tunawapenda sana.
November to remember.
Yep. November to remember.
Yeah.